we started slow. It was infatuation. Ingaba luthando mna endilifayo, yeah. Okanye zizinto zamabom. Andikhathali, ungadilisa undifunze nobusiso. Kali ungandivisa undifunze nobusiso same sikhulu ngizozamungathanisi ntsuku zethu emhlabeni ndizobambisandla sakho ntsuku zonke. Nemhlabeni emazulwini bakwazi uwe unowami nawe kule nto yethu ayisecace. Ingaba luthando mna endilifayo okanye zizinto zamabom. Ingaba luthando mna endilifayo, yeah. Okanye zizinto zamabom. Andikhathali, ungadilisa undifunze nobusiso. Sikhulu andikhathali